Gudibada fartun qofo Yohanes Kijaranga oo dagaalka dhaqanka iyo dhalinyarada iyo la bari xalinta khilaafaadka iyo ilaalinta nabadda kaasoo iyo ku shalkooyenga xaafado magaalada Tobar kun iyo waliba ka wanqaabday hay'adda reedo iyo dana kaaladaasi hay'ado kale ee dawladda muhiimaddan iyo hay'ti in bulshada lagu taageero si xalun ku deer lahay khilaafaadka ku dhalada u dhatiyo aanu ku mid ah dadkii ku faa'iideysaday Tobarku iyo ku sheekayo walyaawagii iyo fahmayna iyo sidii aan ka dhaqmo doonana iyo muhiimadda Tobarku u salaahaya
Tobaray ilaa iyo 40 qof oo dhalinyaro iyo haween ah oo lan Tobaray qaabkii in ku qayb qaadan fadan nabadeenta iyo arrimaha bulshada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo wayba mashruuc aan wayba hadeernay Tobarka soo badareeray ilaa iyo saddex bilood dareeray soo dhiyaay bil walba hal mar la ku bilaabo bilan November December iyo January sidoo kale kulamada odayaalka oo yoon ku qayb galaayeen ilaa iyo 40 oday dhaqameedyo oo ku nool magaalada Baydhabo oo yoon ku hadalayeen qaabka nabadeenta bulshada dhatiye kulamadaas way badareereen ilaa iyo 6 bilood iyo hadareereen little blood oo mashruuc soo dareeray hadareeran
xalinta khilaafaad ku walbadan fahansi isdhaxgal bulsho eeda walan ku fahmi tiiti kale ma inaan fahansiyay sidii khilaafka kooyay fadi ka kooyay sidii lan ku gudu faday lan xali fadi khilaafkaas yaan ina fahansi
Allah ka fahmi walbadan badan Allah ka fahmi nabadeenta wadanka wadayaalka la lanyarada gabro si aan ka shaqeeyaan ila walaan ka fahmin may otsadaane in oonay taway aan tan ku gooyay mar dambe ba hatana treeringi mal galaw semanaaradi mal galaw england erna taasaya riyada nuk otsadaana kanid nuk otsadaana wali oonay taway un otsagaan ee horta kaasu
bulsh isdhaxgalka iyo wada tashigana eed aan fahanli waaye geek walbadano khilaafaad ay xalli korna awalla ma qof meel iska dagaala sabab arna baal qaada jana laakiin geek fikradaas ay inay bana bartay ee riyada iyo wilib hoosgeys kanada may ba asaane marka inii wilib la sii wado oo la sii kordhi oo wilib badana meel raas la si uu nanku wada shaqeyn waay geek dad badana bulshada iska hiraayna dad badana bulshada xaliyahayna marka may ba codsaday inii edlin sii wado la sii
muddo saddex bilood ay la baraya xalinta khilaafaadka ku dhawaata 40 qof iyo onaska jaranga odayaalka dhaqanka dhalinyarada iyo bilaanta oo iyo ku shalkooyeen xaafado iyo ka koobanta magaalada Baydhabo si xalun ku deera arrimo colaada iyo nabada iyo ka shaqeeyo ka nabadi iyo midnimada